Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sbs.com.au/somali.
Maalin wanaagsan, kulanti wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Maanta waa Isniin, ay taariikhdu tahay 17 November 2020. Magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Warka madaxdiisana waxaa ka mid a maanta: ciidda la farsameeyey ee caruurta ku cayaarta oo hore looga helay walaxda asbestos oo laga helay goobo badan oo gobolka South Australia; siyaasiyiin Maraykana oo ku rajo weyn in la ansixin doono sharci la rabo in lagu sii daayo macluumaadkii Jeffrey Epstein; haddana warkii oo dhan. Nooc ciid macmal ah oo caruurta ku ciyaarto ayna ku jirto walaxda asbestoska la yidhaahdo ayaa laga helay in ka badan 100 goobood oo ku yaala gobolka South Australia. South Australia ayaa noqotay gobolkii saddexaad ee ay saameysay digniintii qaran ee hore looga bixiyey ciid macmalkan dalka dabadiisa laga soo dejiyey kadib markii la ogaaday in ay ku jiraan maadada asbestoska la yidhaahdo. Hay-adda ACCC ayaa sheegtay in khatarta qofku u neefsan karo asbestoska ku jirta ciidda ay aad u hoosayso. Jimcihii 14 November ayaa la shaaciyey in la xidhay 16 iskuul oo ku yaala magaalada Canberra iyo mid ku yaala Brisbane. Maanta oo 17 November ahna 70 iskuul oo Canberra ku yaala ayaa u xiran arrinta daraaddeed. Wasiirka waxbarashada hore iyo barbaarinta dhallaanka ee ACT Yvette Perry ayaa sheegtay in howlgalka nadiifintu uu socdo. Hoggaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa diiday warar sheegaya in laga yaabo in lagula tartamo madaxnimadeeda kadib shirar socday muddo 7 ayaa xisbiga isbahaysiga waa koalishanka ee ay si rasmi ah u shaaciyeen siyaasadooda tamarta axaddii shalay oo Noofambar 17, iyagoo islamarkaana si rasmi ah uga laabtay ballanqaadkii qorshaha net zero emissions ee sanadka 2050. Booliiska Victoria ayaa sheegay in ay qabteen tiradii ugu badnayd oo mindiyo iyo baangado ah. In ka badan 15,000 oo hub sharci darro ah ayaa laga qabtay wadooyinka Victoria sanadkan 2025 gudihiisa, taas oo celcelis ahaan u dhigantaba la yidhi 47 hub maalin kasta. Dalka Maraykankana siyaasiyiinta ku hawlan dadaalka lagu qasbayo waaxda cadaaladda in ay si buuxda u soo bandhigto faylasha kiiskii Jeffrey Epstein ayaa sheegay inay rajo ka qabaan in sharciga la ansixiyo. Warkii maantana intaas ku dhan yahay. Fadlan mar kasta iyo maalin kasta wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba kala soco podcastka iyo Facebook-ga Laanta af Soomaaliga SBS oo cinwaankoodu yahay SBS Somali.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.